Wa hambalye di Dr. World iyo alamagan studio fanaanki fanaaniinta isku jiraade Abdul Saad Gaadco music by Ahmed Salah Qasim. Hambalyadi Dr. World iyo alamagan studio fanaanki fanaaniinta isku jiraade Abdul Saad Gaadco music by Ahmed Salah Qasim.
Dera wahye ladu, mamida dama, mamida dama.